amandla wafani uwenza kashiyana akuchazitambasangwe uzumpathanisa amandla wafani uwenza kashiyana akuchazitambasangwe uzumpathanisa amandla wami lawa aphelela lapha akuchazitambasangwe
Ufuna uthando olindele uthando.